ATJ
Skills
ZHouseZambia.com
Together
Vision Records Riaswagambo
Ama indi ya bambo inanandisia Neka pasiko ni nasala cheni lila Mavuto anapakisa, no nikango pilila Life inakosa palibe opanga njila Katundu yonse muna siya panja na gawana Enapa marilo analonjeza zandi sunga Batindi tabwa ine manje sandifuna Vanitiela mumenso inezo kudia zonona I'm speechless, timango fela mumutima Ankolo anamashoni batindi so wakogona Umasie ne wandiona Mukozo lila ena kuona pomwe ndigona Nakulila mu street and I'm still living street My father and mother died when I was a little kid Koma Popeza Yesu samataya wake Yolila ndiyo seka ezali ndindawi yake
Chifukwa muliko muye Chifukwa muliko muye Chifukwa muliko muye Chifukwa muliko muye
Mazuka, osamba gudu, tawizi nandi mazuka Opanda fudu, tawizi nandi mazuka Without my plans, uchomelela zuwa yonze Kungo kumache manzi, ehe Bofuno saka fudu, kufola maslapu Kaleza, life ya mu street ili tafu Tawizi nandi mango gonela fodia Nditani, nangapo peza zindu ndizo kosa koma Sikuli na zuwa isaka choka My haters, my slaves, muloti ya zaka choka My lovers, my friends, yanga ya zaka tota Omwe andizonda lelo mawa azaka konda Apopeza, Yesu samataya wake Yolila ndiyo seka, esari ndintawi yake This time around, koteka sembe ndi kuyenza Kutapambo ndi ya maya liko sembe yenze beta
Chifukwa muliko mbuye 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 Chifukwa muliko mbuye
Download music at ZHouseZambia.com
Skills Together Vision Records Riaswagambo